kutendeza mukama oye yatonda yenyini bula mwera mazimo gasanga miye
kumusalaba ya wangula manyike magombe na gawangula
tulina Yesu Yesu afe wachitiwa tulina Yesu oyo Yesu afe wabuiza
tulina Yesu afe Yesu afe wamukwano tulina Yesu afe Yesu afe na gamegwa
Yesu wange kwebazo kunkuma yompadde kisa n'omukisa ogutalina bbala yegwe Katonda wange kabaka wabakabaka Yesu mulungi w'amaanyi oyandabiridde anjigiriza kola abasumba bange yebala abaluŋŋamizza ampadde enseko yegwe nantameggwa gwe Katonda wa misaki Shadraka na Abednego haleluya yegwe ekikolo kya Yese haleluya yegwe nantameggwa tulina Yesu Yesu afe wakitiibwa tulina Yesu oyo Yesu afe wabuyinza
tulina Yesu afe Yesu afe wa mukwano tulina Yesu afe Yesu afe na gamegwa njaganya 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 essanyu lya Yesu lindi ku mutima njagana njaganya njaganya essanyu lya Katonda wange linzita ne bw'olaba bantudde wano nga nninze mukama Katonda w'eggulu nza nnonze obuwanguzi bwe ntuuse kunsiimye omulabe sitaani tampu nanze mumeze ndi muwanguzi okukira abawanguzi oli muwanguzi okukira abawanguzi omugumba ogenda zaala gwasoma omalako otandika gwasiga ogenda kungula n'atunda amazeewo njaganya 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 essanyu lya Katonda wange linzita
tulina Yesu Yesu afe wakitiibwa tulina Yesu oyo Yesu afe wabuyinza
tulina Yesu afe Yesu afe wa mukwano tulina Yesu afe Yesu afe na gamegwa Saganya jaganya saganya ye Katonda wange ye musumba wange yanwanira ye kiyambi wange ye mulwanyi wange ye kiyambi wange ye muyambi wange saganya saganya jaganya saganya
ye Katonda wange